Lasso ijena lewru mars ko duu ujinaaje didi e malason don kettino habaru suka ummatoo studio kala ko modo e garki der habaruji o mono ko habaru o Aisha Madu Diamond Farida fofma Farida
fofma Aisha na gonda
jantan Farida
habaruji so e gaddan dame hanne
der habaruji ame ko suka ummatoo ni men fuddiraade ka hisinde himbe nyaagu coronavirus led Niger mabbi laabi mudum fu dum do memi duma suka ummatoo gombe der gari gaya fajoni ime har gaya don to men gaddanto on habaru suka ummatoo godo mo yi'ata amma bunna makko hadaamo imo do yima kuma im hokka yotereji der radio pamaru godo hano wakkati fu imen kantira fijo cionyinol ballo har ko darta Super League National har ko darta nyaagugo coronavirus hunde duddu no do watte der reseaux sociaux
nanni no Aisha hana habaruji on ko fowre ko on woni hokka be don hulna suka ummato no e gone jahere yeso dor majjum
wala ko min nanai no hale do internet e whatsapp uji himbe har ko darta nyaaw coronavirus gu ko wona no hale dum du fu hana gonga tajo tajo e kulol tan kula de gonno jofa e himbe
Je suis vraiment tiré.
Gwanga, on a dit, hore. Gandani, minati, der lawol Facebook. A anda gwanga, a anda feurede. Do nyaw coronavirus. Andaka, habar gwanga jo on, na feurede.
Ou bien si des fausses gens.
Ya de n'importe quoi de
habaruji di ko wala hore polun non no wodi hollobe no neddo nyawtoro na noy neddo watta ko hisa bibbe nyaw coronavirus gu kula de du fu gala no pukkina killoji himbe kulal tan be goni de gatta der berde himbe
creen certain psychose
hanan non men kalir der habaruji amen fuddan on ni leedi Niger mabbi laabi mudum fu illa sappo ijena e lewru mars ko duubi junaaje didi malaso kan nyawgu coronavirus illa chaka jemma be mabbi laabi do yaade aseje didi no wado be puddita makkul majji kuma
nani na Aisha nan no skape ummato be gari gaye jehi jabi il mabballabi on ko de watti meme luma ku mabbe ni ganja beda semen cetino ko fadel aliu waddinme
Nigeria mabbi no keri mudu hakkulmo e Niger ilu lewru utu jabindu endan joni odu kondan Niger kawor ko mabbi kandu kero mu alle e nyawbi tegu coronavirus wongu e duniya ndu endan dun latne ke skape ummatore wadobe luma ku torra sanne
ici ne du
comme mbawa jehi mon ville handen kebal amin gal buytira
ade jabu seno de
son
joni wuro ni mi jodi wala galmi wada
fossima
nous ne sait pas comment
handen neddo anda ko wi'a der majju gamin handen to tawami do mi wala tammal
jabe jimmi mo wala wala
far ko yewto ya wartaji himbe du kondan ko jannobe ko wi'ata deedeta kap kap on endan hunno ko lati kambe du dum wadde ne be sador ma sanne
barkan do ne
neddo bodo ada arem yaha mana ville sonno warta kebal mun du fu der majjun taw ko handen wawa yehi denne dum wawa wi ko neddo o ham yaaki
rasi bo rasi de sande
na kam bolo ngo hiri
to minen do kero lady Niger e lady Benin min taw minen jo en kabu ka wedu adudo himbe he arem en jara tom mana ville gartirabe kanni woni gollal amin filla odu ni de darama memi min san gandar yaha wartaji himbe arem min kebata
zano di makanda
ebe andani laabi ko jaadi gam batte himbe heba cella mu en ninon kambe suka ummatorbe endan jongo be joppi gal don gollal be naati e golleji goddi der gallure gaydo endan fadde kerdi endan hebede mabbitede ele nyalaade ngaroje
nyaagu coronavirus ni hada suka ummatore goddo onti fedde danto du wadata burdo wawgo gimi gimi di be gadata dina der reseaux sociaux be gidi suka ummatore be gadai dubi laso imma joy gimi din darta na do bonon daji ko yaru yaru waddata
to Aisha no e gone jahere yeso tawtore den e
kam be dar danni men kettino ko mawdo tirido sigila on Abubakar Munkaila halani bannime Habibu Garba ko dum firti den fulfulde
pour le concours en tant que tel nous avons
dan tewtewru anda burdo nyanyal himbe jetato min kaja min jamidu be jaha neddo mabbe fusigiro jimimu do sembe hala cubakaka kan woni sador maji di yaru yaruji bondi di bawi gaddan himbe no wodi du whatsapp gon gada don to giddo natude tewtewru dum fu wawi windi indem woronje e jetati lewru mars itano dubi ujuna didi e laso kam min bi neddo mabbe fu hani lildo de min ko wadi fa holla himbe
mars for en fait les œuvres qui ont été produites
Abdulaziz Muhammadu suka ummator jiado der gari gaya der region doso. Bumudo amambuna mako hadamo imo doyima kuma imo hoka yotereji der radio pamaru mkwoni der gaya.
Nguwa ngano, ngangichap beda domo kume, nono do onketino ko Fadel aliu wadinime.
Owada nani dubi, noaga e jiagong. Abdulaziz Muhammadu indi tirtero bonkuku ilu pamaril wani ko obumi. Kano wani, lunghadaimo, wadde gwa langalo jidika wani halugul imikro.
imanai haida
mi rimi da ka bundan dan amma wakkati mi ladanno den dan nangi kam hitana dubu ujunai didi e sappo e joyi mi hebi sigila indirado Tumba hana du golle radio de tangadam mi lardube ko e mu mi yimani dum en ko watta gomnati andanami min fu ko miden gidi balla
gakasi
Abdul Aziz Muhammad oni nanon latido e le golla mako hembe hettintabe mo kaje goldi mako fu no koli mo no jidi mo
jarfo hare ay
artogon higirawo annon golle amin de du no don no jaha yeso bo fu do yofi lawol fu sey bandum wartira
rogadan fonda bon
ay kinka hangana
de gonga o mo hettinani sanni jimi mako du no belikan sanni do bon kuku o mo wodi darje sanne he himba
ko kanga biskimo maki
yarno kanka Abdul Aziz Muhammadu mbiyetedo bonkuko e endani o holliri o wi wana gang Allah waddi laru e neddo watto ko neddo natoa e piol bara
barkare ngodi ndeyi
garbinol hana ko yarata neddo yesono amma gollal jungo no wa'i fu de neddo no wadagal gal woppata neddo den ne wodube gollal bendu nangira golle mu en juude diddi
da kamba hinka
en pamini laru wana kan woni ko hatto neddo wadde ngurna mudun rafijile makko de haday mo subaka Allah fu o mo holla hettin memo ke laru hana lato ko hatto neddo golludi
fa ko men notta ta derfi jocco nyinol balli men sukabe ummatore shawara ini do nyogu coronavirus ustire natugo der jama'are ino ciuto do tottagado gatte meter guda hakkune mudum imo
jonse men jame natana do haburu cannyinol bonni men
harfi jocco nyinol balli men puddira haf cannyinol balli ko latol balko super league ko duniyaru be acci fijoji din en kan nyogu coronavirus
nonni no hanana Abdulaziz Isaka don kam e dari do majjo championnat on darna magan nyogungu nato
la 20e journée donc
nyaloma lasabo fijoji din asawe alal bitti o wad fedde union sportive mo gendarmerie kan woni yeso didi lasoy didi den fedde sahel sporting club deki didi woronja e jetati aisoni deb ka hebi no kure tata berde didi woronja e jetati latobe burbe wattu didi bendu kam en gon habibu indirtedo pele mo sahel club sporting kanko du woni arano mabbe didi sappo e go kan o watti den shima deki do makko didi sappo nicola kofi mo ay soni deb kan won tata ko makko didi sappo kanko du o watti
soni deb ki a debut egalement
Ramen kantani o habaruji ame kuskaabe ummator meti ketinaki on ketini me meti maada Farida on baa hettinaago men der habaruji dido daa e ertel goddo fu ne o yobata buudi ko goto 32 ijoy